Kuvamise ukuba impilo noNkulunkulu ibe ngengemnandi uma impilo yakho yansuku zonke inesiphoqo-phoqo. AmaKristu avamise ukuzibuza anamava amangakanani embusweni kaNkulunkulu ngesikhathi emsebenzela esona nemisebenzi eyifundele ingasemnandi. Sizokuxoxa lokho kanye la ohlene zomndeni ukuhlehlehle siqonde ukuthini. Ngakho hlala ungasuki. Zomndeni uhlelo lwakho lokulethelezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. Umlalo sibhala umbuzo omkhulu ohluba abazana abaningi uthe ngingalazi kanjani ubizo likaNkulunkulu empilweni yami? Kuyiminyaka ngisebenza emsebenzini onzima nongahlaba emxhwele. Awukho ntokozo nokuneliseko ongilethele khona ngaphandle kokuthi usigcina nje sinesinkwe etafuleni njengomndeni. Ngokwami ukubuka yikho kuseqhulwini elikhulu lokho. Khona manjalo, ngiye ngizwa abashumayeli bethi uNkulunkulu unobizo liqondene nawe nokuthi lolo bizo lubandakanye nomsebenzi wami imbali. Ngokwami ukubuka leyo nkulumo imile ngezwi, nicabangane. Ukuphendula ngqo lombuzo kumele sithi qala eminyakeni yakamumva. Ngokwetheology yamakatholika yandulo, igama phecelezi vocation, lalichaza ukukhonza uNkulunkulu ebandleni. Ngamanye amazwi, laliqonda njengobizo lokuba ngumpristi neyindela. Babekholwa futhi ukuthi uNkulunkulu ubiza abantu abathile ngokobizo lwakhe oluphakeme nolukhethekile olubizayo ngokwempilo. Bese sonke sibe ngabakhangezi balezobusiso zabizwe ekujuleni kwabo. AmaProtestanti awuphenyisa lo mqondo abese eqala ukukhuluma amatemu athi ubupristi babo bonke abakholwayo 1 Petru 2:9. Bathi bona uNkulunkulu sibiza sonke noma sikuphi la sikho noma senzani inqobo nje kuqhuba umbuso wakhe. Leli gama ke lomsebenzi wakho vocation selibukwa njengomsebenzi womqashi. Nokho kusemqoko ukuqonda ukuthi ama reformers ayengenakho lokho engqondweni. Ayengaqondile ukuthi uNkulunkulu ubiza omunye abe udokotela, mechanic, umnenisitolo, umshayeli webhanoi njalo njalo. Kunalokho iphuzu labo lalithi kunamathubo okufakaza kuzo zonke izinhla zempilo. Akusibe abafundisi, abapristi nabashumayeli abanethuba lokubona nabantu bodwa beshumayeza abantu ngoJesu babazwele kuJesu. Omakhenika, omama abahlala ekhaya, zimanager, abalimi, othisha namasosha njalo njalo nabo baneqhaza ekhambiseni kwevangeli nokuthinta izimpilo zabanye ngomusa kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umsebenzi awungakho ukusebenza nje kodwa inkonzo yokomoya. Nakube lokho kuchaza ukuthi ubizo lwaphezulu alihlanganise lutho ngomsebenzi wakho, lutho nakanye akunjalo. UNkulunkulu wengamele yonke imininingwane yempilo yakho, inwele zekhanda lakho zibaliwe, Matthew 10:30. Uma uyithola usemsebenzini kumbe isime sinzima emsebenzini, cishe ngoba uNkulunkulu ukubeke lapho ngenhloso yakhe. Ngesikhathi usaqhubeka, inhloso ukuba ukhoze uNkulunkulu ngawo nozakweni. Kodwa lokho akuchazi ukuthi sewubethelwe kulo msebenzi, kumba kuchazi ukuthi kawunayo inkululeko ukwenza uguquko nxa luqhamuka. Njengoba uPaul watshela amaKristu eKorinte ethi, akube yilowo nalowo ahlale kulokho kubizwa abizwe kukho. Ubizwe isicela na? Ungakhathazeki ngalokho. Kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, kukhethe lokho. Ngokuba owabizelwe enkosini eyisiqila ungokhululekileyo wenkosi. Ngokunjalo, nowabize ekhululekile uyisiqila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi iqila zabantu. Eyokuqala kwabaseKorinte 7:20-23. Owakho umsebenzi okwamanje ulula. Okokuqala, mukela isimo sakho, nakuba singaba ngesinjani, simukele njengesipho esiqhamuka eNkosini. Mbonge ngokunakela idingo zakho uNkulunkulu ngalo msebenzi. Okwesibili, khonze uNkulunkulu nabanye abantu ngomsebenzi wakho. Okwesithathu, okugcina, uma lithola ithuba ukugudluka gudluka, zama okusha kumbe ufunde okusha ngayo yonke indlela, vuleleka kukho. Khumbula ukuthi ubizo lwakho lokuqala ukumthokozisa yena ngakho konke okwenzayo, kwabaseFeso 6:5. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.